Mado, yeah. Oh, Lalo.
Dream City.
We're trying to be a nini.
Yeah.
We're trying to be a nini.
Nimezaliwa da, nimezaliwa mtani. Sikuwa na jina, nimelipatia mtani. Kuitwa Young D, wala ikuwa my plani. Bila brother D, sijui ningeitwa nani. Oya, ongea na watu vizuri, hadi Masaki kuna nyumba za laki. Oya, jifanya tu na kiburi, unela zako ila bebe upati.
Oya, ongea na watu vizuri, ulitaka bebe silimekuja basi. Oya, woni mesha mazuri, pige sabu jana ulikuwa wapi we.
Madem wakinona ni makopa, wana wakinona wanaogopa. Adu yakinona wanachopa, na irudi bure ikitoka.
Started from the bottom, na my nigga, we made it. Wala tusifanye vitu complicated. Tusha piga kazi, ni mipunga tutu baby. Tunaweza kwenda nyumbani only if you ready. Wanasema wanatupa shida, no I don't believe that. Ni mengi tumejifunza, that's why we get to lead it. Mwanzo tulivwanza walidhani ni rahisi. Na squeeze wananicheke wanadai kwamba tumekumiss. And I don't mind, soon ni na flex kwenye mind on mind. They go crazy, why oh why. I clear my deni kwa kikisha wani die. Wanota kubeba kama mpiro kini try. So just party na utamwa mistari. Na vitu vikari. Watoto wanaweka miguu kabikari.
We're all trying to be a nini.
Yeah.
We're all trying to be a nini.
We're all trying to be a nini.